Donatello go canon.
Afghanistan.
Mar labaad ayaan ku weydiiyey, budadan intee laga keenay?
Waraad meeshii laga keenay ka baxay dhadhankeeda ka waran.
Intee rabtaan inaad ku gadaan?
Mumbai ayaan doonaynaa inaad ku gadno. Adiga baa dilka naga dee.
Adiga horta meelaad moogtahay saaxiib. Sidaba aniga gabdhahan waan ka ganacsadaa, daroogadan waan ka ganacsadaa, wax walbaba. Anigoon iska tijaabinin sahal ma ku qaato. Ma ku fahansiina? Dhagaaga fura si fiican dhigayso. Aniga sideedaba ganja wejigaaga ayaan barnaacay. Wejigaaga aad ayuu u foolxun yahay. Foolxumada qaar mid la qaadan karta ayaa jirto, laakiin foolxumada adiga aad wadatid nin dhargana duka hor imaado, foolxuma darteedu lama tagaa. Hooyada iyo aabbahan ayagoo isqaba laguma darin.